Fatima kon mu ñaaw
bul ma min alasan bul ma min bayran bul ma min baba adama ñu kon mu ñaaw
bul ma min bul ma min bul ma min be Fatima kon mu ñaaw
bul ma min yaal sama ne bul ma min dom yaay bul ma min baba adama ñu kon mu ñaaw
bul ma min.